Yeah.
Mathapheka umphandle afana kanti ngifela.
Why mina, why mina, why?
Makungisha imali yakwata into enja.
Into enjani le?
Umuntu akasakwazi nokuhlomekasi. Awungeke ngizame impilo nami ngithole ichance. Sasihlanganisela yima kanikani. Bongaringi nami manje uzenza umngani wami. Bongithanda ungangazi. Ngoba nginetrans. Bongithanda ungangazi. Ngoba ngithenga utshwala. Ubani owakutshela ukuthi nginemali?
Ubani, ubani, ubani?
Ubani owakutshela ukuthi nginepulani?
Utshwa. Yewe.
Ubani owakutshela ngiphila impilo emnandi?
Ubani okutshele dayide?
Okay, yasithi var wena ungena.
Utshwa. Kwela masip.
Black check. Can't give a fish, rather teach you how to fish. No go keep it satin. I'd rather change your stitch forever. For the better. So I call a corner you clever. Abantu babandlula njalo that. Sometimes you call on a beer. Sometimes you call on a gas. Sometimes you call on a mad. Can do when it's those pandela need. Ah, it's chip, ah, it's wreck. Ubani owakutshela ukuthi nginemali?
Ubani, ubani, ubani?
Ubani owakutshela ukuthi nginepulani?
Utshwa. Yewe.
Ubani owakutshela ngiphila impilo emnandi?
Ubani okutshele dayide?
Okay, yasithi var wena ungena.
Utshwa.
Cut the black check.
HipHop.com.